kiss to kiss, baby.
Kiss to kiss, don't be sweet.
Na kuvizia tukeshe, na subiria tutete, na kuvizia tusepe, na pulizia mtete. Weta kususia mkweche, takuzugia na pete, si unajua vile mini go hoi hali tete. Wapo losema komba spigi show, I wish you know, waskusha wish you though. Na bari zao za kuwa, stishi vyo, charge empty kila siku, yani battery low. Leo na vibe tuka refresh place. Mini mgonjo weta babe, yo ni tibu wa ni stressness. Takuwa mjinga ni kimess mess. Ulikuwa na mitoka sina kitu, enzi na pige dash dash.
Misi jambo ni kumbie, ile moyo tanteteleka. Ukiwa mbali na mie, upweke utantete mesha. Fura yako niajie, iko mikono salama deka. Utagacho nambie. Oh baby, take my deca.
Niko kiona mimi,
take my deca.
Niko kiona mimi tu.
Don't let them fool you. Kiso mwenipenda mimi huyu. Mapenda dati na isia ulikuwa na hatu kakitambo. Na mengi ukanusia tunaisa ajeka mipango. Since day one kuna plan kichwani. Nimiliki mjengo na bongela wife kwa ndani. Wife sotani, wife waku vibe kanzani. So yule wife wa stamina alie sepa nyumbani. Mapenzi ni yetu, asisi kivyetu. Yani kama sugar baridi yetu.
Misi jambo ni kwambie, ile moyo tanteteleka. Ukiwa mbali na mie, upweke tantetemesha. Fura yako niajie, iko mikono salama neka. Utagacho nambie. Oh baby, take my deca.
Kiko kiona mimi,
take my deca.
Kiko kiona mimi.
Oh,
Deko kiona mimi tu.
Oh.